ụwa. Anyị nwere nze Nwaokolo, ndị chịrị echichi nọ ya, ndị gbara akwụkwọ jụrụ eju, ndị nwere ego oyibo nọ n'ụwa sokwa na ya. Ọ na-enyere ụmụ ogbenye aka na-ejere obodo ozi, o wee bụrụ ife gburu ka na-eme People's School Odogwu nọ n'ụwa gịrịgịrị. Igwe bụ isi eze nwa, eze bụ ụgwọ n'ofe ọba nwoke dị mma. Chifu Maiki Eokonkwo, Omenili, Nna Tumadugo Funewe, Chief Mrs. Veronia, eze nwa n'ofe dị n'akụ dị nwanyị dị mma. Chifu Imuyiuchi, Duru Omenili Fazia.
Ụmụ ibe, anyị ekele ụnụ ka anyị nwụkwa na mmiri na ọgwụ mmiri dị ngọzi, mmiri anyị nwụrụ mmiri ngọzi. Ụmụ ibe, anyị ekele ụnụ. Tupu anyị a na-eje godi, anyị ga-ekene godu, ekene ori, ekene afọ, kene nkwụ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkwụ na ndị ekele. Kene Amadi Ọha, bụ isi kwa ọnwa. Ndị Igbo, anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị awụkwa ha ndị Igbo ha afọ, awụkwa ha Igbo nke ele ele. Mba, anyị ewo ndị Igbo n'ime mmụọ na eziokwu, ndị kwere n'ihe Otukwu. Ọwụ otu nke anyị, nke ihe kwere n'otu anyị kwuru. Anyị nwa bụ ndị Igbo, awụkwa ha Igbo ha afọ, kasị mana Igbo nke ụlọ ama ha ma ebe otu, mana nke anyị bụ nke ezigbo. Ọka agha obi, egwu ndị ọkara obi ka anyị na-agba ya sị gị soro anyị. Anyị na-ezi ozi ọma, nwere mgbe anyị sịrị nye anyị ihe. Anyị na ozi ọma ka anyị na-ezi, anyị na-agbasa ozi. Akara aka anyị ka anyị na-achọ, anyị na-arụ ọrụ edunyere anyị. Ị mara ihe ị ga-emere Igbo nwanne je mere ịkwụsị ịkọ asịrị. Ị mara ihe ị ga-emere anị nna gị, nwanne go and do. Ihe ọbụla ime ị ga-emere obodo gị. Gee mere obodo gị, ịkwụsị inye onwe gị nsogbu. Nwa bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị nwapụtara fụ na ndị Christianity na-agwọ ndị Igbo ịba. Igbo culture is gone, already gone. Ndị eze na-awa ọjị n'afọ a Jizọs. Ha na-ebido ekpere na Jizọs, close in Jizọs. Ndị eze niile wụ Igbo custodian. Ikwuo maka arụsị n'ala Igbo, ndị ụka ewere mma chụghị. Isi iwe onye omenala achụghị. Isi iwe onye ọdịnala achụghị. Ndị ndozi ọdịnala wee na-esi anya sị mba. That we cannot live this way. Iburu onye Igbo si ga na vileji unu mụ na si ga abatakwana na a ga-akọ gị ọgwụ. Ndị Igbo na Amerika ha anaghazi ana ana. Ije na Amerika. Onye na-anọbeghị ọdụ na Amerika all 20 years. Na that is I just come in America for 20 years. Ka ọ nọgoro anọbeghị. Na England I just come 15 years. I just come. O nwere ike ọnwụbeghị dị akwụkwọ sef. Ndị ndozi ọdịnala wee nachita ya sị mba na ihe abụrụ ndụ na ya ga-ezi ụta ebi. Ụmụ ibe, dịka anyị si na-akọ, anyị wụ ndị ndozi ọdịnala wee na-esi anya wee sị na ya agaghị esi otu ebi na ihe abụrụ ndụ. Onweghị onye Igbo, onweghị ihe m na-agwa gị ihe awụ ngwasị gị ga jụba ese. Onweghị onye Igbo na-enweghị atom of fear inside him. Enweghị onye Igbo na-enweghị ụjọ n'ime ya. Ị ga-ajụgodi kedụ the source of the ụjọ. the fundamental of onye igbo is fear. Create the source of the fear. Our culture is encoded in fear so that you don't go back there. Because if you want to deprive somebody from something, put it in fear. If you want to destroy anybody or any race in this life, create fear between them. Simple as ABCD. I nwere ike na-eche mbosi igbo igbo ga-esi ndị mmadụ agaghị na azazi afa ndị igbo. People will continue answering igbo name. But that thing that makes you onye igbo is what you fear. Ihe a mere gị onye igbo ka ị na-atụ ụjọ. Then where is the igbo ebe ọ bụ na something that makes you igbo is frightening to you. Kezi ihe mere gị onye igbo. It's as simple as ABCD. 90% of ndị igbo kita today will not be proudly call themselves ndị igbo by culture or ndị igbo by religion. No. Call ndị igbo by identity alone, but ọ chọghị ime associate with anything igbo culture. Even some of them, ejuo ya afa ya ọsị gị afa ya o. Emeka Franklin ejuwazi eke mbosi ndị igbo zọba english sonem ọsị gị emeka frank isi ya ke nke wụ emeka ke nke wụ frank ọsị gị afa ya wụ emeka afa nna ya frank izizi ya ke ezi mbosi ndị igbo zọba frank biko asị ya sonem ọ dịkwa sọpraiz ịghọtago ihe niile abụrụkwa adịghị comfortable with the issue a na-akpọ igbo culture. So anyị nwa bịara ka ụlọ na-ege kwentị ọfụma lis ten very carefully. Anyị nwa bịara idozi ihe anụnwa and which we are working very very hard to idozi this thing a na-ekwu okwu. And anyị na-afọ the result because mgbe anyị bidoro anyị bịa na Facebook okwute ka ha na-ama anyị then throw us stone. But today now ndị igbo na-adịzi proud na-ekwuzi ihe gbasara omenala igbo na ọdịnala igbo without intimidation without molestation. That means ọrụ anyị na-aga ọfụma. It's as simple as ABCD. That means ọrụ anyị na-aga ọfụma. Mgbe anyị bidoro ihe a nwanne, who born you? Even your mother will disown you. Mgbe anyị bidoro destiny, so many of us were disowned by parents. So many of us e disowned ha. Why oge eji wee sị publicly na ya bụ ọ na-eme ọdịnala igbo, ọ na-eme omenala igbo. Hey! Arụ eme nwanne, ọ ga-asị gịnị? Ka akpọ ndị achụpụ na mitin ezi nne si ị ga-arapụtakwa mmadụ ị ga-arapụtakwa a ga-achụpụ ya na ezi nne chụpụ ya na fada fada n'ụlọ ụka chụpụ nna gị na ebe niile chụpụ ya ihe niile a sị ha mba a na-achụpụ njụ chụpụ ụlọ si ka ebe a sị ka ntụrụ afọ anyị na mitin ụmụnna a gwara ha wepụ afa na mitin ụmụnna a sị aga nsị ha ọnwụ na bikos ọf ọdịnala si kachapụ afa na mitin ụmụnna ha si anwụ ịnwụkwa onweghị onye ga-eni gị ntị nsogbu adịghị ndị ọdịnala ha na-eme ekweghị m ọnwụ na bikos ọf awa kọlchọ na ndị ụka ga-ajụzi ya ndị ụka mgbe nwere mgbe a chọrọ fụrụ anyị n'anya enwere mgbe ha laik gburu anyị kaukati anyị mee omenala anyị restọ awa wey of lif ha na-ejizi gị egwu wit na ha nweghị onye ga-akwa gị desi na ịga-ọbụg na mitin ụmụnna nna ka emitin ụmụnna nke a nke na-abụghị maka omenala igbo wichi na ụmụnna a na-eme bezon na-abụghị nke indigenous knowledge kpeụdị ụmụnna bụ ha ụmụnna bụ oyibo kowe igbo mitin ụmụnna ka a na-eme gị threatening na a ga-akachapụ afa gị maka na ịsị na you want to live a way of your life the way of your life gị chọrọ ibi ndụ dị ka onye igbo a na-enye gị threatening na a ga-akachapụ afa gị na mitin ụmụnna na a ga-achụpụ mmụọ ụnụ n'ezi nne n'ụlọ ụka na a ga-achụpụ mpụ ụnụ na fada fada n'ụlọ ụka ndị nna nwanne ụka aha a ji eyi mmadụ egwu sinsi aha ọ nọ onwene n'ihe a mepere onwene n'ezigbo ihe anyị mepụtara wetit ị ga-eji eye eyi mmadụ egwu nwa si ha kachapụ nwanne ha gwa ha anaghị si akachapụ si akachapụ ya sinsi a na-akachapụ bụ ya enwere ihe na-emen ha kachapụ ya beka nke ahụ nọ ebe ahụ ọgba nke ahụ nọ ebe ahụ ọ bụ ya bụ nne m onye nwa ji mmadụ na anisi nsi na ala adịghị mma wuru ndezi ala igbo adịghị mma bụ datịn nna agwa ụlọ atị n'ebe nwata na ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya nne ya nọ ya onye ebe ahụ bụ na enwezighị unity bicos unity is based on conform ọnwụ na ya conform to the culture enwere ka ị ga-esi enwe unity bicos ofu ala jigonu na chiri efe a sị na bed of the same feather flies together so ọ bụrụ na bed ya bụrụ the same feather nna nwanne nwere ihe unu na-akọ if you like have igbo union 100 million n'ụwa you can never achieve anything Ghana dia union meeting and I've gone some ihe a na-ekwu bụ onye nwụọ ebunye nwe ebu na ya onye nụọ nwaanyị atụọrị ya ego nothing else nothing like all this ihe nna nna anyị ha mere gbasara nka na ụzụ how do we establish a place to study them to elevate them as in here if we represent na that is why you have the meeting at the first place the meeting ka ihe na-emere the meeting enwere nna nwanne ọkwa oyibo ka asụrụ ka ihe na-agbakọrọ dịsi nzukọ ka ihe nkwu nzukọ ọkwa ya nkụzi na nzukọ the family. O nwere reason why o ji gbakọ ebe a gịnị kwa nna agbakọ agbakọ ebe anọdị ebido meeting n'afọ a Jizọs eme mgba read the last meeting ifeanyị si na okeke asị ifeanyị asị okeke asị richara agụcha the reading of the meeting next thing enwere onye ọfọ obere ebe a nye ya ego 20 euro ka anyị ji register meeting 20 euro next thing gịnị meriment eme meriment emesịa meriment next thing gịnị meeting agwụnana emesịa meriment meeting agwụnana gịnị ka a na-akọzikwara again gbagodi m ka ihe mere na meeting ala ka ihe mere na meeting n'ala onye belet anaghị ego ọkwụ ọgwụ ịghọtago nwanne meeting agaala okwebi a nọọla 4 hours ihe a na-ekwu 4 hours agaala 5 hours agaala emechasị ebe ajebe klọb nwa ọgwụ ogbuo ibi na emesịa meeting na nwa ọgwụ ogbuo sef onye naba mmanya gburie n'ala ọgwa meeting na ihe aka ga-emegide afọ agwụ emesịa afọ agwụ without any achievement no single achievement ịbịazie na-ekwuzi si na how do we make this thing work efu ndị nkịtị a na-akụgheri na-akọ nonsense nwanne ma emeghị destri na agwụ ihe ọbụla na-agwụ na ebe a is from book I don't take ihe m na-ekwu ihe ọbụla any preaching I make here come from nta na akara ndị igbo nta na akara ndị igbo nta nta nwata a child and direction so any of message na preach came from verses of our book so ọ bụrụ anaghị m ekwu no ọ bụrụ ya ka a na-ekwu ebe a ihe a na-ekwu ebe a bụ na basic of fundamental of our problems otu anyị ga-esi wee si eme ya anya pụọ ndụ ka mmadụ enweghị ezi ụzọ ọzọ ọsọ gị nwee meeting 100 million n'ụwa mana New York ma America nwanne imesịa ya rekọd onye rekọd after some days go and observe the record if na just you are wasting your time it's as simple as ABC ị na-egbu onwe gị oge ị gaa na Facebook e nwere thousands of igbo meeting igbo groups ị gaa that place anọkata ofu onye nwere gị send condom ofu onye nọkata ọsị nwaanyị ụnọ na ahụkwa di ụnọ nwunye ụnọ na ahụkwa di nwunye ụnọ na-akụ gị ụkwa mmadụ 1 million a na-akọ tu igbo meeting igbo group gịnị ka a na-akọ dị nonsense thousands o even igbo akọbago Facebook ọ ndị igbo nwezi Facebook na thousands of meeting whatever on Facebook without any single direction and not those so ever no single direction as a people as a race we are bigger than this anyị dị bigger than this enwere onye anyị si abịa soro anyị mana ihe anyị na-agwa gị bụ to understand your error m na-ekwu maka pepụ bikos ndị be anyị ama maka diferens bitwin demselvs an pepụl ris. Ịchọ ị gara ekwu maka Emeka, nobody cares. Ịchọ ị na-ekwu maka Ifeanyị, nobody cares. Once you use that name, that is include, you include me now, you include everybody. Yes, na-ege ntị. Once you include that name Igbo, always if I'm going alone, because you are including people. So you must bring offer to those people na-ekwu maka ha. Unless ma ị chọọ ị na-ekwuru onwe gị, you Emeka, go Facebook and talk about Emeka, nobody cares. Ị ga na Facebook talk about Ifeanyị, nobody cares. But otu afa m wụ nọ nso, m bụrụ onye Igbo nke akụghị mmiri, achọghị m ịmụ ihe ị na-akọ. Ị bịa na-eme include na ị na-ekwu maka Igbo, m ruo ebe ahụ ụrụta oge ị na-akọ. Nwanne, iruo m nso aka, iruo m nso aka, akwa aka n'anya pịa. Ngwa gị sị gị na ọ ihe a ka ị ga-eji eriprezent mụnwa ihe ị na-akọ. Nwanne, naba n'ụlọ, ezuo ike. Naba n'ụlọ, ezuo ike. Ịmara ihe ị ga-ekwu, nwanne, go and sleep. Ị makwa ihe bụ difference between I and all. Ị kwesịrị ịma. E nwere ihe dị iche between you and all. Ọ bụ because of ndị mmadụ na-ekwu okwu na Facebook without the consequence. Na ala bekee, if you use Spanish name to go to somewhere and make tell you re, nwanne, I beg arrest. If you give fake illusion based on the name, nwanne, make arrest. It's an image. If you tarnish image of America, nwanne, ndị akpara gị aka agwọ gị ezigbo ịba. Nobody cares ma ị chọrọ ime ezigbo ihe, ma ị chọrọ ime ezigbo ihe. Once you tarnish the image, o nwere consequence. To tarnish our image have consequence, nwanne. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu. Oh, because na ya adịgo used to iberibe, so ihe ọbụla na-adịzi anyị common. Nwanne, if you cannot project and stand question on Igbo cosmology, nwanne, nwere right ikwu ya. Enweghị any right so ever. Don't claim that na iji wee were onye Igbo, onye gwara gị iwe onye Igbo, who told you? Ị gafego ihe a na-eme bife were onye Igbo. Igbo a na-echi ya echi ka echichi. A na-echi Igbo echi ka echichi. Igbo ka a na-akpọ holy order. For you to be an Igbo man, you must be only holy order. Ezigbo mmadụ, ịma ihe, ichigo, ichizugo na ndụ. Otu a mmadụ si wee wụrụ mmadụ, ichizugo na ndụ before e wuru onye Igbo. Igbo a na-eru ya eru, a na-eru Igbo Igbo eru. Ọhụ, because that's why in Igbo, all those things ifuru a na-emecha na nwata, all those things ụcha, edebere gị ihe ọgụgụ. Ị ga-eji wee ma ihe a na-eme. Maybe ọ bụrụ your fault, ọkwa your fault, because a sị na nkịta ma ọ bụ mmadụ nchie nsị ụzọ ọ bata ojuzi ji. Ọ bụ ngị nwa, because ị na-anya n'anya nwụpụta nnabasị ya, ọ bakwa naanị echi ọpụtakwa. So life is about cycle. So ọ bụ ngị nwa, ị gaghị asị m na nna nna gị debere gị ebe ị nọ. Ọ bụ ngị mere ihe ahụ, ngịwa nchiri nsị ahụ ụzọ, sọ nsị ahụ nchiri ụzọ gị na ji. Amadioha can take any shape. Nature can take any shape. Ị ga-afụ ya, ị ga-afụ nkịta, fụ ngwere, fụ oke, fụ bus. Ịfụ the shape. Ị na-achọ ịgwa m na ọ bụghị the same source ka ha si. Ị na-achọ ịgwa m na source agwọsi dị iche from source agwọsi. Ọhịa na-achọ ịgwa m na ọ bụghị the same source nkịta si ka the same source egwusi. Ọhị chọrọ ịgwa m, these things came from the sense of that, that means Amadioha can command any shape. It's as simple as ABCD. It's as simple as ABCD. So onye ọbụla na-ata afụfụ n'ụwa, nwanne, ana m agwa unu ihe everyday. It's better for you just jeje, nwanne, jeje chọọ ka ị ga-esi eme ihe ọma. Ị na-ata afụfụ, jee chọọ ka ihe eme, because nature is balancing you. Enweghị mgbe unu na-ekwu na Chukwu kere mmadụ Chukwu, nwee mgbe Chukwu ya-eke mmadụ, ha bịa na-ata afụfụ, ọ bụghị eziokwu. is not possible. Ka ị ka ga-esi amụ mmadụ mụ ya na Somali ebe a na-anụ ọgụ? Why na amụghị onye ahụ na Amerika? Why na mpa the president agbaghị ọsọ agha jee Amerika eje mụọ ya? Ọ nwere mgbe a na-anọ agha na Biafra, enwere ndị gbara ọsọ na Amerika amụọ nwa na Amerika. Why na nna gị esigh ha jee Amerika mụọ gị na Amerika ma England mụọ gị na England? Why must you be born in Nigeria? Buhari abịa na-agwọ mmadụ ebe a. Why? Enwegho ndị chọrọ ịpụ na Naijiria ruo n'epọtụ buchi ha azụma. Enwegho ndị gbara lechaa ihe niile a nwere ruo n'epọtụ ebuchi ya ha azụ. Nwee ndị ji fek paspọtụ ruo n'epọtụ eburu ha ha arụ ebe ha na-eje. Wit fek paspọtụ resemblance oyi odi yasef ruo n'epọtụ oyii dị sef kpam oburu ya nge nwa na onwe gị ji evrithin orijinal ruo ebe a asị gị mba agaghị ebu gị wụọ gị na enwere ndị zụgidere ọgwụ n'ụwa a zụgide ọgwụ azụta ha 1 naira nwee ndị ga-eme 1 day fụ ihe a zụrụ otu a ihe niile aba enwere ndị ga-atụgide akwụkwọ tụgide akwụkwọ tụgide akwụkwọ tụgide akwụkwọ ree anị ya na atụ akwụkwọ ree ihe niile nwere tụ akwụkwọ nweghị onwere onweghị ọtụta onye ọ kpọtara from village bịa the first akwụkwọ ọ tụrụ akwụmụgwọ akwụọ ya ụgwọ ọdụdụ ọfụma. So kedizi ọbụ ọ na okeke amaghị akpụ isi ka ọ bụ na mma abalị isi adịghị nkọ. E nwere ndị gara Lagos 200 years na Lagos agweghị ya nwe ha na-eme onye bịa Lagos 1 day onweghị nne na Lagos onweghị nna oje na ahịa na aga osulo ka ọ na-ere ife mara ihe na-emere ọ sị na aga osulo onwe shop si na shop ojebe na nke ndị China ma ndị India na-ebute ahịa fọrọ m ebute ahịa nke ndị India ọgbawa Dubai from ịgba Dubai ọtụwa ahịa from ịtụwa ahịa ọrụ company. Mana nke nwere Lagos 20 years 50 years nothing. Ị na-achọ ịgwa m na Okeke amaghị akpụ isi ka ọmụma mbara isi for you ị nwere ike isi on the village na-eme gị. Yes, ọ dị easy to say hi ndị village egbuo m since njiwe anụsị ya nwaanyị na nke ndị ọgọ m mpam gwara m na ndị ọgọ m abụghị ezigbo mmadụ na ndị village ha na-eme ntị na aja since nnọchara nwaanyị ahụ enweghịzi ihe nna eme ya ajọ na achọghara excuses kama ị ga-asị na gịnwa ka o si na gịnwa na onwe gị data izi na ịnọ na nga mba ndị igbo nwere language a na-akpọ nga. Do you remember that mgbe ndị ochie ndị igbo enwere prison then where get the source of this nga na ka ekwe ndị source of the nga ebe ọ bụ na ndị igbo enwere prison ya dị ka ezikwe na ihe a na-akpọzikwa na nga ahụ ka ebe nga ahụ si webata ya bikos ndị igbo belive na cosmology ndị igbo belive in spiritual science ịghọtago. So if this words nwere ihe a mean ndị igbo si dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi ụmụ ahịa bụ mbara n'ezi mbara ezi onye a chụpụrụ achụpụ mbara ezi dike erighị arịrị na mbara ka ọ ga-ebi. So all this your reaction nwanne ebe ọ ga-endịghị ọpụ na mbara ezi si na nso gwara gị ihe m na-agwa gị bụ eziokwu next 100 million years maybe asị na whenever the student is ready the master will appear and whenever master appear in your mind you will ever regret. So this guy tell me truth 5 years ago 6 years ago 10 years ago I refuse and today is too late for you to turn back. Ị ga-asị na this guy because eziokwu must remain forever and ever. Eziokwu anaghị agbanwe agbanwe eziokwu does not change. Highest, you know it late. Ị nwere ike ịmara ya late. Ị nwere ike ịmara ya late. But you must know it. Ị ga-amara ya. Ị ma ga-atụ ịmara ya echi. Any condition ọ bụla ị nọ n'ụwa, there is something causing ya. E ji wee sị gị no condition is permanent. Something must cause it. E nwere ihe causing ya. Something causing ya. A gwara m unu na nsogbu ndị igbo 99% I know it. Jaka nna agwa gị ebe a nsogbu anyị nwere sitere na agwa gị bikos owuo about language of the igbo is about culture and character of the igbo owuo ịsụ asụsụ omume bụ the engine yo moto mere mmebi ị na-achọpa na ebiti nwanne njin gị mebiri emebi ị na-achọpa na ebiti panebita ụpa na ebita mekanik gị nidere ụpa na ebita panebita na-akụ gị gbomgba na-akụ gị gbagbagba ihe nidere eletrishan ga-aga na ya injin moto mara ebe eletrikal problem si kọsọ ọvụọ ya life and direct. Igbo problem bụ structural problem ndị igbo na-akpọ ewu ala conform bicos in your mind there is no separation between you and the creation. There is separation in your body and the creation, but in your mind there is non separation. Your life 100 million years before and 100 million years after remain in the same place. There is no time in that place. In that place, time does not exist. So ọnwụ na ihe anaghị agara gị ọfụma today, nwanna ọ bụrụ about this ego mbute bụ ihe ọma. Ihe a fantasy created by people ma ihe to just distract people. So maka ihe ọjọọ, bicos to reduce ihe ọjọọ in need the distraction to hook people up, occupy their mind with something. See how science people created, ndị nwere uche to occupy people's mind. If lottery a na-agba agba, lottery a na-agba agba ka agụ ịkpata ego enye gị hope na ị ga-anwe ego, bicos ị nweghị chance to kpatara ego esetere gị lottery. One day ọ ga-abanye, ị ga-agbagide ụwa agwụ ọ naghị abanye. Hi na nwanne o for one number. Ọwụ na m nwetara dis wa na ụ na chesi na chesi fọ ọkpụrụ mkpọpụ nwanne ewepụ na chesi fọ ọkpụrụ mkpọpụ banye n'aka m ibu di mone chesi edisapoint gbe next week again gwa ọsịkwa na ọwụ hi na ọwụ na ọwụ hụ Liverpool hi na Liverpool ihe Liverpool mere last week hi na Liverpool ọgwụ otu ahụ echerekwa next week dpa wiki ọwụ Tottenham hi na Tottenham egbuo m nwanne hi na ihe Tottenham mere m hi na awepụtata ha otu akọ ga-esi megide ntiri ego enyi na propo gbagide propo gbagide bet naijiria na agba bet naija mbidoro ọfụ anyị nọ n'Europe na agụ na ihe dị na Latin. We understand this thing very very well bicos here social enwere akpọ social science. Enwere ihe a na-akpọ social science. This thing you are dealing with the science but ichekwa na life. Yow, science people sit down and draw a diagram and set a system you call life. It's fantasy.
Were okwu ụtọ nke na-aba n'isi kwa ndị hụrụ n'anya na ịhụka ha n'anya site n'igotere ha ihe onyinye nke sitere na olaobi.com maọbụ n'emume Valentine. Ma ọ bụ n'ekeresimesi, ụbọchị ndị nne, ụbọchị ndị nna, ma ọ bụgodị n'ụbọchị ncheta ọmụmụ, olaobi.com nwere ọtụtụ ihe onyinye bụ ịgba nke ị nwere ike iji gosipụta onye ahụ ị hụrụ n'anya na ịhụka ya n'anya site n'ịsụrụ ya asụsụ nke ịhụnanya. Ọla ndị anyị nwere na olaobi.com nwere ọtụtụ abụ ụtọ nke eji asụsụ igbo dee, ya na aha ụtọ igbo nke ya na ha na-eso abịakọ ọnụ, nke bụ na onye ọ bụla inyere ya bụ ihe onyinye ga-ama n'ezie na ịhụka ya n'anya ma hụbiga ya n'anya oke. E nwere narị kwuru narị ọtụtụ ihe onyinye na ọtụtụ abụ ụtọ nke ị nwere ike isi na ya họrọ nke ga-adị gị obi mma ma dịkwa onye bụ onye oge mma n'obi. Anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla nwere iri ụtọ, anyị ma na ọ bụghị onye ọbụla maara ka esi ekwu okwu ụtọ, mana nke bụ eziokwu bụ na onye ọbụla nwere ike isite na www.olaobi.com gwa onye ọhụrụ n'anya na ọhụka ya n'anya n'ụzọ ga-eme ka onye ahụ na-enwe obi aṅụrị. Kedu ihe ị ga-eme ugbu a? Were ọsọ were ije gaba na www.olaobi.com taa ka ị gwa onye ahụ ị hụrụ n'anya na ọ bụ ọdịghị n'obi site na igotere ya ihe onyinye nke sitere na olaobi.com.
mmadụ nọdịrị anyị otu a, otu esi anọ na otu a ndị ọwụ na iwọchi go militri ma militri na-eje ọgụ iwọchi aka ha na-esi ese maapụ ebe ha ga-ebu ụzọ aba ebe ha ga-alọnchi the first attack ebe ha ga otu a ga esi wee create society everyday ha na-amonitọ gị na that your land ịnọ the culture and everything. ha na monitor ka ebe a ga-eme atak the next esi from movie from egwu from ball from this from that na supply na supply na supply because you must be suppressed. The only way to keep you that your evil spirit, the only way to dilute it is through these things a na-enye ụlọ. Bikos enyeghị anya afọ ụka ndị Naijiria ga-esi wee ebe ọgaranya, ha ezugidogo ochi ike agwụ ha, tụgide akwụkwọ ike agwụ ha, gbagide ama ike agwụ ha, ha ma na ịnị the desire, you must continue looking for that millions. Ha wetara gị bet Naija, ebe ahụ ka anọzi wee crush ya everything. So ndị na-ezu ochi will reduce now, gbawazie bet Naija, bikos bet Naija can give you more million than ibu egbe. Ọta ị ga-agbagide nwanne ụwa a agwụ dọnwori eset goro gị ihe mere ọyọ maasị. Ndị na-atụ akwụkwọ ndị yahu yahu ha adịgo nye ustu ego mbute na nsogbu adịghị bet Naija ọ na-akwụ na lin. Ndị na-eme nke a ndị na-azụ ahịa ọ ahịa ka mma zogide ụwa agwụ taa bet Naija ọresi ahịa ọ na-agba na bet Naija ka o je bet ya. Nwanne ihe destiny m na-agwa gị soshal sayensị simple as ABCD. As long as na ndị igbo enwere society, because society is based on social science. The way they behave, these things are our victim to it. Nwa bekee nwere lottery since ụwa, but why condition their society na ọwụ ego lọrọ ụfọ ego lọrọ ụfọ ego lọrọ ụfọ ndị nwa na onwe gị all your hope. Nwa bekee ọ bụghị hope ya. Nwa bekee na-agba maka adịghị ama ama ọrịchagboro obosi ngụwa na-agba bikos ọf na ịnidiri ego nwere ego. Nwanne ị nweghị ego, ị were nwannaira nwere enwe jegba akalụkalụ nna nwanne cheki na ihe ana ị nweghị ego. Nwa bekee nwere ego were nwannaira out of 20 naira gba akalụkalụ ọfọ 19 naira. Nke gị bụ na ị nweghị dị atọlụ mmadụ nye gị ego nri, ị chọọ ka ị mọtiplai ya ya frọm kalụkalụ. Ọ anya ugwu bụ ihe aha na were goro nwanne naira aha rie nri dijuo afọ hapụgodi kalụkalụ ahụ. Mba ị chọrọ ka ime mọtiplai nna nwanne onye na-enweghị ihe obụ enweghị ọ na-akwafu. Ọ bụrụ na enweghị ihe idebere iji were ihe na-edebeghị ọ bụ anya ukwu ka a na-agba ya. Anya ukwu bụ njọ, ọ bụ ihe ọjọọ. Anya ukwu bụ ihe ọjọọ bikos ị nweghị datịn kedu ihe ị na-achọrọ ihe ị na-enweghị. Naijiria now na-agba first na this lottery business. Naijiria na-ebu billions of billions na ekwu maka pastors. Naijiria na-ebu billions upon billions upon billions every week na this lottery ụnụ na-agba. Ị nweghị ihe ị na-eri, you are dying in hunger, but this lottery business make millions upon millions every weekend. Millions upon millions every weekend. Asọ kwụọ gị from church, asọ kwụọ gị from Bet Naija, asọ kwụọ gị from Big Brothers, asọ kwụọ gị from Small Brothers, asọ kwụọ gị from ndị lọlọ na ndị na-echi ọzọ na ndị na-echi echichi. Ihe niile sọkin 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 ha dry go gị bikos inwere way of life. There is no conformity. Enwere something mere gị ka ewuro mmadụ. Enweghị program na run n'ime gị. Ihe ọbụla a gwara gị, simple ihe ọbụla a gwara gị, yes, that is the next destination. Nwanne nwere ihe a na-akpa antibiotic. Ọ wụrụ na ị ṅụọ antibiotic any virus ọbụla bịara ebe ahụ ọkụrụ ọsị anyị nwoke msi ebe a pụọ. Itinye antivirus na yo kọmputa any virus bịara da place ọsị ya nwanne nsi ebe a pụọ. Ị nweghị antivirus. Any virus ọbụla na-aba da place bụ your system. Any virus ọbụla na ọ pụta ha n'ụzọ ghe oge otele ghe oge ọ pụta ha n'ọbanye. No defense system. No, your system enweghị defense. Oge oge a na-achọgharị na-achọgharị n'ebi na-achọ ihe ọbụla na-achọ including na ị na-achọkwuzi ebe anyị si wee pụta ụwa. Enweghịzi virus fara afọ. Ọ wụrụ na anyị nwere ike ịchọkwu ebe anyị si wee pụta ụwa, o dozie gị anya na ebe a ka anyị na wee finish the game. Nna nwanne gị ụwa nke ọnwa isii anụwa. Ụwa ọnwa isii ka ị na-achọ ebe isi bịa. Ị na-achọkwa ebe ị na-eje. Jugodo onwe gị were anyị goi, ị na-achọ ebe isi bịa, ebe ka ị na-eje. Jugodo onwe gị kedu ebe ị na-eje, jụọ onwe gị were anyị goi, ị na-achọ ebe isi bịa, kedu ebe ị na-eje. ke your destination as a human being kedu ebe ị na-eje, what is the destiny of every human being? A chọrọ m ịma ihe a bụ ihe ị na-edere ịjụ one of all of you, onye ọbụla na-asị gị ka ebe ndị igbo si isi ya ka ebe ndị igbo na-eje, jụọ ya. Ọnwụ nke aha ka mkpa, that question is more relevant. A chọrọ m ịma ebe anyị na-eje. I want to know where Igbo is going. Chịkwasị na m ebe ndị igbo si, gwa m ebe ndị igbo na-eje. That simple as ABCD. Gwa m ebe ndị igbo na-eje, ọ wụghị ebe ndị igbo si bịa. Achọrọ m ịma ebe ndị igbo si bịa, achọrọ m ịma ebe ndị igbo na-eje. Ịfụ ha anaghị nke onye ọbụla n'ọsọ. Ịjụ ha anaghị dịsị wa na ọsọ eme everywhere. Onye aha na-asị gị ebe igbo si bịa, si ya kedu ebe igbo na-eje. Ọsọ ya na ọsọ a na-eme. Life and direct. Pọtụmba. Bikọs nwanna onye enweghị ebe ọ na-eje, ọ bakwara n'ezigbo akụkọ. Ọkwa onye ara, onye ara na-eme ngagị, ọkwa onye ara na-eme ngagịrị, ọ gara si ebe, ọ gara si ebe, ọ gara si ebe, ọ gara si ebe, bikọs onwe ebe ọ na-eje na. So ihe niile anyị na-eme na agwa niile anyị na-akpa gosiri na enweghị ebe anyị amaghị ebe anyị na-eje. Anyị furu ụzọ na-agaghị eri. Onye ọnwụ na ifuo n'ụzọ bifo ịpụta omume ọbụla ị pụtara ọ dịghị ka ibe ya. Ọbụla pụtara ọdịghị ka ibe ya. Ị gachakwa ị pụtakwa same place again na-asị na nwanne ọ arọ na-apụsị gị. Yes na bikọs ị na-efu ụzọ, ifuru ụzọ. Maka ebe ị na-eje. That is why we are wandering about roaming street. Because of na ya enweghị conformed system that conform us to live a certain life that will put us in direction. Anyị enweghị ya. Ọ bụrụ na e nwere nke iji bịa gwa m. Anyị enweghị. Ghana na Igbo na ụbọchị Sọnde ndị ochichi izu ochi ha ji ụbọchị ụka. Enwere nọ ọ gbara n'ụlọ ụka. Ị gaa n'ụlọ ụka ahụ, o nweghị one single Igbo way of life ị ga-anụ from that church. A agwa gị na St. Peter ji wee zigara ndị Thessaloniki, St. Paul ji wee zigara Rome. Nna nwanne, ebe a nụnwa anyị bidi, so o nweghị ihe ọma na-eme ebe a. Kedu nke nwụrụ na St. Peter zigara Rome? So ka anyị kwarasie ngwongwo anyị naba Thessaloniki, from Thessaloniki to Rome, from Rome to Galicia. Ebe a nụnwa anyị bi, ọ na esi jekwe mmadụ ozi aha ebe a, biko. Ka a esi jebe ozi aha from Owerri to Aba. Nwanyị a ga-esi wee na-ezi dị ozi from Thessaloniki to Galicia. Nna a na-ezi ozi ọma, a na-akpọ ya okwuchukwu. A na-ekwu okwuchukwu n'ụlọ ụka ka anyị wee baa uru. A na-agwazi anyị na Thessaloniki na Rome ka ị ka ga-esi wee bazi uru. Kezi ebe datin wee ma afekt na Jizọs gwara ụmụazụ ya na Jerusalem. Kedu kwenye ka distin ga-esi eme anyị afekt spiritually and otherwise? How can distin affect? Because anyị gara ịnụ ozi ọma n'ụlọ ụka accordingly. Anyị kwesịrị ịnụ na eze ji na eze ala gwara eze ọba na ọ bụrụ na o ruo n'ọba, ọ ga-afụ Ifeanyị Okeke. Na Ifeanyị Okeke megidere ihe ọma, ọba wee bụrụ ihe eji ama atụta. Nwatakịrị ahụ ga-asị ehe nna nwanne, aga m ala ka ịdị ka eze ọba. Eze ọba gburu amụma sịrị n'eluigwe, aga m ala ka ịdị ka eze ọba. Isi gịnị? Eze ọba. Aga m ala ka ịdị ka ya. Mana ịgwe ya na St. Michael nọ na Thessaloniki, onye enweghị visa, nwee dị international paspọtụ. Onye ị na-agba enweghị international paspọtụ. Isi ya na Thessaloniki na Galicia na Jona. Jona ji wee cross mmiri nwa, azụ ji wee rie ya ebe nwa. Nne ịkọsi ya datin, onye ahụ si ebe ahapụ oje na nke ndị akwụna ti ha nye sta. O si ebe ahapụta oje na nke ndị akwụna stret si nye sta ka ọ ṅụọ wee butuo isi ya, bikọs ihe ngwari ya n'isi virus. O chekata dị tinụ, ọ maghị ebe ọ ga-esi wee bido chebe ya echebe. Ochie ka ebe a na-akpọ Thessaloniki ọ maghị nọ. Ochie ka ebe a na-akpọ Galicia ọ maghị. Ọwụ Jona ọ maghị. Ọgwa okwuchukwu, ihe a bụ ihe unu spendịrị 3 hours mmadụ na-akọrọ ya. 3 hours. Na-achọrọ na 3 hours mmadụ ka unu na-akọrọ ya destiny. Ịkọsịarị ya osi ebe ahụ pụta direct nke mmadụ nsachi biko, nye m nkwụ ọcha. Nye m kaịkaị, in fact, nye m kaịkaị ka m nwụọ. bikos o nweghị ebe dat na ịgwara ya si wee ma afekt na his spiritual knowledge development spiritual growth dat na ịgwara ya enweghị anything o adre to his or her spiritual growth. So o si ebe ahụ pụta ihe ọjọọ a na-agụ ya agụ ome simple as ABC. Mana ọ bụrụ na ị gwara ya si ya na hey nwanne na e nwere onye a na-akpọ osuigwe na osuigwe bụ ofu onye bi na Abia steeti ebe a na-akpọ Abia na osuigwe anụnwa bụ ije ha na nke ye disimanụ gwasi ya gị okwu ị na-ana ya ada ị ga-echegide uche chiefu ọ sị gị isi ebe ahụ pụta o nwere ebe ị ga-eme ị na-aga na enwere ngwa mma na-akpọ osu ala na disimanụ ị gaa na vileji ha the whole family na vileji ha ọ disimanụ wetere ọnya nwa gosiri ndị mmadụ ka esi akọ ugbo na owere niile na osu ala ọnya nwa bụ ndị gwara mmadụ ka esi akọ ugbo ị na-ezi ozi ọma based on practical something ndị mmadụ na witness in their land because ị na-agwara ha that thing how to help develop the land ọ bụ ihe na-agwara ha dị ozi ọma fọ ọnwụ na ọwụghị ya ka ihe na-agwara ha ya fọ gịnị ka ị na-agwara ha dị ozi ọma ọ bụ na onweghị ihe ọ nwere ime with their own mind. Kedu ihe a na-agwara ha dị ozi ọma ọ bụrụ na enwere ihe data ozi ọma ga-emere ha na their mind. Ijee n'ụlọ ụka o nwere ndị ọwụ ndị na-akụsa egwu ije ebe ahụ ije na tabat bandịbụ mmalite ekpere kụrụkpọrọkpọrọ gaba mmụọ nsọ dagidegaba ụka m kụrụkpọrọkpọrọ gaba mmụọ nsọ dagidegaba ụka m bụrụ da gbaa mụ na ala ma eme otu ọsọrọ gị a ga-esi n'ụtụ kwugide egwu gide egwugide egwu akụsị egwu anaba ihe anyị bịara ihe aka ibere nwanne ihe ahụ unu na-akpọ ikpere chibi ikpe ikpe ire ọ bụ ikpe ire ịghọtago ikpe ire ikpe ire ikpe ire simple as ABC is a place of judgment that's why they call it house of God is a place of judgment based on Igbo language ikpe ire ekpere ikpere ala ikpe ire ala ikpe ire ala it's as simple as that it's as conform with the element of nature to conform with the element of nature judgment it's as simple as that so ihe ahụ unu na-aga that place me with teachings to teach you how to conform to this structure of where you belong where you are nothing more nothing else. So all that the teaching a na-enye gị that place I combine it with this thing o nwere uru ọbara is useless is meaningless because ị gaghị ekwu otu the bible the whole name si nọ na the bible abụghị igbo name the whole places in the bible abụghị igbo land then kedu kwenu ka ebe destiny how can destiny help us asị gị na go to their land village go to Canaan. Kill everybody in Canaan, take all their property, destroy their gods. Nwanne iwu onye Canaan. Ebe bụ Canaan? This ndị ụka came to Igbo land, go to shrine, destroy our shrines. Say gị na Bible gwara ha. Ana Igbo bụ Canaan. Ana Igbo bụ Canaan. Ọkwasị ọ na Middle East ka Canaan. Ịma ebe Canaan dị. Go to Canaan and destroy their idol na. Ọkwa ihe agwa gị nọ na Canaan ka anyị dị ụlọ asị gị nọ na ana igbo ka onwe mgbe bible si gị nọ na ana igbo ka ọ nọ then what are you doing? You are destroying your own father's artifact n'ọnụ ihe dịrị na bible asị gị nọ na Canaan n'ime n'ime obodo Canaan n'ime n'ime obodo Canaan ije n'ime obodo Canaan enweghị onye dị nsọ dị n'anya ọwụ na obodo Canaan bụ ana igbo ka na obodo Canaan ji echewanụ ha ịbịa na-emebisiri mmadụ obodo ebe si na-eje gịnị gị na-eje ị nwere eni nwanne ihe niile ahụ ị na-ekwu ebe ahụ simple one single question m ga-ajụ gị n'ime Bible ahụ gwa m one single igbo name based on education of our Igbo children ajụjụ ka m jụrụ gị one single because it's education knowledge about their own creator to start with. The creator in the Bible is not Igbo name. So that means oga ha bụ Igbo creator to start with. Owu na the name abụrụ Igbo name, that means ọbụrụ creator of the Igbo. Number one. Number two, the places edere that name mere, whether ma o mere ha ma o mere ha, you are not included. Bikos e nwere ndị akpọrọ afa specifically, ha kpọrọ mmadụ afa, ha kpọrọ Moses, kpọọ Jona, kpọọ Jizọs, kpọọ ndị otu ye, kpọọ apostles, kpọọ Joshua. E nwere onye n'ime ha bụ Igbo nem? Ajụjụ ka m na-ajụ unu. Ọnwụ na enweghị, then how can destiny be your Sunday school? Kedu ka destiny ga-esi abụ teachings and for our children to understand who the creator is? Nwanne, a na-amụ aka ekpe na nka. Anaghị amụ aka ekpe na nka. So, n'ime Baịbụl ahụ, e nwere ebe ifere edere nka n'ụzọ ebe ahụ? Bụtụ na nta na akara, e nwere ebe edere nka n'ụzọ. E nwere ebe edere nka n'ụzọ na nta na akara n'ime. So, iruo ebe ahụ edere nka n'ụzọ, egosia ya. Ị mara ihe a na-akọ na Baịbụl ahụ, kedu ebe edere nka n'ụzọ? N'ebe enweghị ebe edere nka n'ụzọ dị. So because nka n'ụzọ is part of religious book. Nka n'ụzọ is a part of religious book. But na Baịbụl ọ dịrọ, mana na nke nta na akara Igbo ọ dị ya. So nweghị mgbe ị ga-eji nwu those books develop your land odro possible, because the book ndị derie ọdaghọtara ya and ha ji develop onwe ha, they still tomorrow they still use it to develop their land till tomorrow ha na-eyuzi mmadụ ihe na nkọ dị. So ị gaghị eyuzi iyuzu gị for 100 and something years na n'Igbo ọwọkụrụ. Ihe ị na-enwekwu more enemy, more criminals, more evil. More evil. Multiplying. The guy has him now because you are the witness. You will live in witness. So also you know mawo every Sunday una na agba n'unu ụka. But in I check your, that is no study of your land. How did this land came from grass, grace to grass? Kedu ihe mere the Igbo land fell into the pit of hell? Why you lost the war? I told you. Ka anyị merie Hausa ndị na-amara Chukwu, tigbuo ha, zọgbuo ha, onna. Ichicha plate n'aka na-aga ịnụ ọgụ with ndị na-ekpe Muslim. Ha winiri gị. That means to show you that your God you carry is the enemy of the land. Why they lost? Agwara m gị, ihe mere ha ji lost all the war is because you fought the war under Christianity. That's why you lost. Yes, because the system institution ahụ unu adịghị open. There is grudges before the war and there is grudges after the war. Even with those ndị mba mmiri ahụ, ha bụcha ihe n'obi. Ndị Igbo bụ ihe n'obi, ndị mba mmiri bụ ihe n'obi, ha niile bụcha ihe n'obi na-eche ọwụ na enwetazie Biafra aha ka agwa onwe ha ịba. And the system was founded against the indigenous ideology. All those things made that in our work, but unu afọ ya, unu na-afọ ihe ọzọ. The spirit of the land said, no, I can't take it. This land belong to me. There is no how I can get a land and a crop nonsense be here. Na crop nonsense. No. And that is why it never work. Until you call America say in God we trust. They have a system. Even in the Ugwu, they follow the system. They have a system and they follow the system. N'ala Igbo, this pepụl kọsịkwa akọsị ya na ha na-eje ụka isi waa ya o jebe na nke dibịa ihe ndị a na-agọdị. Ọ gaa na vileji ọsị azụtara poizin n'ụkwụ ọ na-aga na nke dibịa. Nwanyị na-eje ya n'ụlọ ụka ga kpee dị ekpere, nwanyị na-eje ha ụlọ ọgwụ, nwanyị iji aga na nke dibịa. Ma ihe nji wee jụọ disi ajụjụ awụna in America there is a belief, in Europe there is a belief. So ọwụwa onye ahụ na-adịghị ọ gaa ụlọ ọgwụ, onye chọrọ ịgba akwụkwọ ọ gaa n'ụlọ ụka. So e nwere ihe ọbụla ị ga-eme echi ime, ị gaa to some places. But n'ala Igbo o nweghị, ha na-ekpokọta ihe niile ọnụ, ha amaghị ihe a na-akpọ faundeshon. Nna nna gị mere Amadioha as a foundation, which is justice. The foundation, that's what they call osu system. Osu system means judicial system. Osu system means judicial system of governance. That is what Europeans use. That is what osu system means. Nothing more, nothing less. Justice. But no, you refuse justice and you want justice to be accord to you. Ị chọghọ a system of justice nna nna gị debere, but you want justice to accord to you. How? That means ifuru ebe nsogbu gị si. The land was found, bọsị ọ bụ na America pụrụ from the preamble of the constitution America fell. Tina m gwara gị. Any day Europeans move away from judicial system of government, Europe will crumble. Any day Europeans move away from judicial system of government, European crumbles. Any day America move away from the preamble of the American constitution, American fail that day. Any day Igbo people leave that judicial system of Amadioha, that osu cast out system, that from that day Igbo land fell. Ọwụwa dat na-akpọ osu na na-achụpụ onweghị ụmụ, that is not the case, that is nonsense. That is nonsense. Ihe bụ okwu ụmụazị, okwu ndị ụka. O nwere ihe na-akpọ a system. System is not individual. System, judicial mean judgment. Ịma gị na judicial mean judgment. So ịmara na big osu system founded that system in a judicial system. Ịmara. Kedu ihe a na-ewere mmadụ tinye na prison? What is that? Ka ihe a na-etinye mmadụ na prison to balance ihe ọjọọ onye ahụ mere. Ịma gị na ihe ọ pụtara. Justice. Ịma gị. Hey, a na-akpọ ha osu bikos unu na-eje ụka, ị na-eje ụka, ị naghị eche uche ọfụma. Ị na-eju iware kristian, kristian ti ndị ụka na-emebi ha isi, ụka na-eme ha mental unstable, mental disorder. That's why you say nonsense. Osu nka rubbish. Nonsensical nonsense. Osu means judge. Ọkwa ị na-asụ nni. Ị na-asụ nni, ị na-asụ akwa, ịsụ akwa to wash the cloth, remove the dirt from the cloth. Ị na-asụ nni n'ikwe, ị na-esu ọkpọ. It's to judge, to balance it. Ọ bụ ihe ọ bụ. Ọ bụghị about ịchụpụ mmadụ ma ọ ịhapụ mmadụ. A system where you must conform to the system or you'll be punished. That is natural principle. You must be punished. Whether me I punish you, but justice must prevail. That is the system of life. That is natural law. All because of Nowu ndị Igbo nwere ye ọwụrụ arụ. Na ọ bụrụ about ịchụpụ mmadụ ma ịhapụ mmadụ, that is nonsense. Ọ bụrụ about ịchụpụ mmadụ na ịhapụ mmadụ, that is okwu ụmụazị. Ndị nọ na prison n'ala bekee, kedu ebe ha nọ? Ọnụna ya dị ha, ọnụna be nna. Ọwụ nọ datị na ị na-ekwe ịchụpụ mmadụ, ndị agha nọ na prison ha ọnụna be nne na nna ha? ajụ ka m na-ajụ. America nwere ihe a na-akpọ death penalty. Death penalty. All of you running to America every day. Ị chọrọ ije America every day by the want to go America. America nwere death penalty, ị ma gị? Thailand nwere death penalty. Ha ka ha nkụ. All the whole Asia niile, 99% of Asia nwere death penalty. A na-egbu mmadụ. Ime ha jụ egbu. Asia nwere death penalty 90% of Asia. Akwụ ọgwụ dọkọtụ ọgụ isi even na America. A na-atụ mmadụ life imprisonment na America. Ị ga na-agwa maka otu kastat. Ị maghị metacasting. Metacasting to refine. Casting is to refine something. Cast to refine something. Mmadụ ya na-akpọ cast. Cast mean to refine. Refine something, to refine something, to renew something. That is judgment, to balance it. A na-akọ ogeri osu ndị dị na nna ịkpọrọ mmadụ osu desentin achị arụsị asị ha arụsị asị ya to born again bụ arụsị to born again arụsị is to born again rebirth ilo ụwa ịma ha na ebe a mụnwa bụ ụwa ịma ha na ebe a ka e nwere emotion ịma ha na all the whole evil niile nọ ebe a ka osi ịma gị don't you know nọ ebe a ka arụsị ịmagị n'ebe a ka arụsị ịmagị n'ebe a ka osi ịmaghị n'ebe a ka osi ịma ha na eletrik ahụ ị na-afụ all those nonsense ị na-afụ yo behavior amroba ihe niile n'ebe a ka osi n'ebe a ka ọ ga-agwụ na ntụkọ ịbụ ntụkọ ya na-achị ịmagị ịmagị na aja na ka a na-ekwu okwe sacrifice aja na sacrifice ịmagị sacrifice is memory to keep a memory ịmagị na memory ka na-ekepụ ihe ịmaghị na only way your body form is to keep a memory to create a memory. And that ihe niile ị na-eme na to beget a memory ịmagị na ndụ ị na-ebi bụ just beget a memory ịmagị ịmagị ndị be anyị needri proper education every day you go to class and spend 4 hours at least minimum every day by day go to classroom and spend 4 hours minimum at least after 2 years you become human being at least minimum. After 2 years, he come back as a human being. Based on Igbo cosmology, Igbo confirmation, confirm to be an Igbo man every day 4 hours minimum. Set you up as an Igbo man to understand and live a life of Igbo man, the higher man. Igbo man is the higher man. To be an Igbo is to become a higher human being. Imagine. Ike ha wụrụ onye igbo wụrụ onye nkịtị ọ dịghị pọsịbụl yu kannot bi onye igbo amụrụ onye nkịtị ọ dịghị pọsịbụl is not impossible not possible it is impossible so to be onye igbo is a privilege and you must live as such. Igbo is a privilege and you must live as such not a right it's a privilege. If you claim right to be an Igbo man you will be suffering and you cannot know your solution. Ị ga na-ata ahụhụ na-eje and you can't know your solution because ọmụ eru abụọ. That's why Igbo have everything in tune above and below enu na ana maka ndị aka ekpe isi ọdụ set. That is how Igbo live. Ọka Igbo si wee dị ịda na ị na-eri uru ị na-ata ahụhụ ịda you are suffering or you are laughing. And if you understand Igbo you become a good Igbo. If you don't understand Igbo you become anụ. Ibikom mmanụ fọ ndị na-eri ji a na-eri ji a na-esuru mmanụ a na-esuru ihe na mmanụ ọya bụ ji na mmanụ ahụ a na-eri na anyị suru ji na mmanụ ịwụrụ mmanụ anya were na-esuru gị na-eri ịghọta ịfụ gị isu ahụ na ọbatakwa na adịghị egen isu jọji ịwụrụ ji ha jọji ya ewuruzi ihe mmanụ a na-esuru gị na-eri sa simpl as dat. Nwanne ụwa abụghị ihe ahụ nje for you to understand. You must be lectured. You must be nurtured. You must be nurse. A ga-anọsụ ga-anọsụ ndị igbo ji wee kpọọ nne na nna. Nne na nna awụrụ papa na mama. Nne na nna awụrụ papa na mama. Maka ọ bụrụ na papa na mama ka ihe nwanne na-eme dị nwanne to watch over you. Watch my back. Be your brother's keeper. Be your brother's keeper. Ndị igbo ji wee sị gị ine ọmụgo. Ine ọmụgo. to bear witness thou shall not bear false witness against thy brother. Ọmụgụ ahụ ọ na-eji ime bụ ka o jee bia witnes na nwa ya ahụ amụgo nwa ịghọtago ọmụgo ine ọmụgo ine ọmụgo ọmụgo nwa. Yes. So ihe a na-achọ ịgwa gị na esense bụ na don't bear false witness, bikos ị gazi ebe ahụ ọwụ na ọmụgo ị confirm ọ na ọmụgo. You shall not bear false witness against your brother. You got that? But you do all those things. You bear false witness, ị gba ama asị gbagide mmadụ ibe gị. A brother's keeper, you cannot. You sell your brother instead of being your brother's keeper. You violated all the law we make for the justice to prevail in the land. You violated all of them. And you come back to cry for me. You come back and tell me why you are crying and this and that. Ọ kara gị mma na iji n'oge chewe ego ji before chejie. Bicos you are heading to destruction. A na-akwọ mmadụ akwọ. Ị mara na igwe. Imekwa ihe bụ igwe na onu igbo. Igwe bụ bicycle. Gịnị bụ bicycle? Bicycle bụ something ihe na-anya ụ from back. Chain na-anya the bicycle. Chain bụ igwe bụ chain. N'onu igbo ihe na bicycle bụ igwe. Igwe bụ igwe. Igwe ihe to grind something. Something from back, pushing something from up. So, nwanne, ọ bụrụ na ịma ihe a na-akpọ ikpu mmọnwụ. Ikpu mmọnwụ bụ onye agha nọ n'ime mmọnwụ na-afụ ndị mmadụ, ma onye nọ n'outside anaghị afụ ya mkpụrụ mmọnwụ. So ọ bụrụ na ị na-anya gị na mirror, ị fụ na ọmụmụ ka ị hụ, ị bịa n'ezie anya fụ na anya ha nọ n'ime gị nwere waya si wee baa somewhere else. You got that? So that means actually na anya ahụ ị na-ekwu na ọ bụ ngụ nwanwe na ọ bụghị ngụ nwanwe. You are just a driver ị na-anya moto. So ọ bụ ngụ ka ọ dịziri how to prevail, nwanne. Ọ bụ ngụ ka ọ dịziri. Ọ bụrụ na ị mata ihe, life ga-amara gị mma. Mana ọ bụrụ na ị maghị ihe, nwanne, ịtasị afụfụ. Job, ị ga-atakarị Job na afụ. Ọ bụrụ na ị maghị ihe, ị maghị ihe wụ ịma wisdom. Ịma na ife wụ wisdom. Ịma ife na onu Igbo wisdom. Ịma ihe to understand. Ịma ihe. Ọ bụrụ na ị maghị ihe, nwanne, ị ga-atakarị Job na afụfụ. Sị na m gwara gị, ịtasị afụfụ n'ụwa. I regret why you came to the life at the first place. Sị na nọ nso gwara gị. All those things unu na-eme unu na-akụ ị na-ata ahụhụ ịga na nke dibịa amaghị m ihe na-eme ọ naghị aga gadis and that. All those things bụ fantasy. Ọ gosiri na ị mara ihe na iwe child. It shows that you are a child. Ị ka na-asa arụ n'afọ n'afọ ịghọtaba ihe a na-akụ. That's why ngị sị na anyị need the proper education. Ọ bụrụ na ya agaghị eme nwunye na ọwụ na ya enweghị information to do it. But at least ị mara ikpụrụ mkpi na-eje ahịa ọ na-esi ọmụ. Ọ ka eji okpo ya mkpi. Ọ gbara mkpi. Bikos ọ gbara mkpi. Mkpikpụrụ mkpi na-eje ahịa ọ na-esi ọnwụ. Bikos na ọ gbara mkpi. That is why all those things na agwụ na ya etibeghị into consideration. Bikos ị naghị eti cab before the horse. Ị ga-ebugodo ụzọ kuuruo mmiri dị ọkụ before ị wee ma ya aka. Ọ bụ na ọ bụghị ya ọhụụ gị ọkụ n'aka. Ndị ahịa ịkpọ. Iche na mmadụ ka ịkpọ ha pụọ n'ụzọ ha sị gị rituo ka ha nyara dị moto. Ị ga-eme gịnị? O nwere ike ha dị 21. Ị ga-asị ha agaghị anya. And ị hapụ ya ọnya dị moto ahụ buru dị moto banye n'ime ọhịa nwa asidentị onye ọbụla nwụ. So anyị ga-enwe a system of conformed education exactly based on this information a na-ekwu maka ya. Bikos nwanne, ị gaa na classroom, the only thing ị na-aga na school eme wụ to record those things so that mbọsị exam ị na-edezi ede without the textbook. So without you, these things, you got them like akwụkwọ every day by day. That's why they go to church every Sunday, because it's a classroom. Mana the problem not that place, ha na-agba ha something men na room. They are giving them nonsense memory. Na-enweghị uru ọ ga-abara ha n'ala Igbo. Kedu uru ọ ga-abara gị n'ala Igbo na somebody si from Jerusalem gaa to Thessaloniki, from Thessaloniki gaa to Malakai, from Malakai gaa to Galicia? Wegodi m uru dat nwere ike ịbara gị n'ala Igbo. Asị onye Igbo, kedu uru ọ ga-abara gị na Shadrach, Meshach na Abednego? Is in Thessaloniki. Kedu uru ọ ga-abara gị na asị n'Igbo ma gam gam. Shedrak Meshak and Abednego. Shedrak Meshak and Abednego. Kedu uru ọ ga-abara anyị? Shedrak Meshak and Abednego. It's as simple as all those things, they are poor, useless. Useless. For the Igbo land, maybe for personal understanding, might be useful. But culturally, in the West, you can know them because the system in the West makes up the book. So what? But all kwa nka na Igbo every Sunday. You kwesịrị ị na-eme every Sunday wo ihe anụ anyị na-ekwu. Ọwụ na anyị nwee which is our intention in abe anyị have a place to teach every Sunday. One na-enye Igbo 10 years. First 5 years, the second 5 years, Igbo aghọ Japan. Sị na m ugbura gị. In our land, teach these things. In our land, for 5 good years, second 5 years, an Igbo aghọ Japan. Because ihe onye nkuzi na-arụ will to teach, and the student will come and prove ihe ha mụtara from onye nkuzi a, simple as ABCD. It's as simple as ABCD. Nwanne, anyị pịa dị stiri Igbo anụnwa anyị na-ekwu, anyị pịa ya 5 years na ana Igbo. Nwanne, ana Igbo aghọ Japan. Ndị be anyị like information. They lack proper system of life. They lack understanding. Ana m ahụ nke bụ eziokwu, kọmentị pụta. Na m ka ntụrụ, etụrụ m na be anyị. Etụrụ m be anyị. Teo, jee nta, achọrọ m nta, jee nri ehu. Nri ehu, nri ehu n'ime ọhịa. Gbuo azụ. Kwe ọnya. Nwanne, ebiri m that is gwogwo ụmụ gwogwo ebiri m gwogwo nwe agbara m okooko mmiri nwe ihe m na-eme gwuo egwu ọnwa ọ dị ihe ote na a na-eme eme nwanne anyị nwa that is ikekete orie gwogwo gịnị ka a na-akọ dị ha so the problem in our land wụ na enweghị confirmed system that's why ụmụazị anyị ji wee ghasara. Mgbe anyị pere mpe, onweghị nna vileji anyị na-enweghị ewu, onweghị nna vileji anyị na-enweghị ọkụkọ, onweghị nna vileji anyị na-enweghị ugbo, na-enweghị mbụbọ ebe ọ na-akọ ji, ọ na-akọ ọrụ onwe gị. No single person na our village na-enweghị ewu, na-enweghị ọkụkọ, na-enweghị mbụbọ. Our village, that means there is no single person not hungry. Enweghị single person in our village without goat, without fowl, ọkụkọ, and without farm. No single person. Kehina kodi. Every family nwere factory, which my father owns 2 factories. My father nwere 2 factories. Enweghị onye na-enweghị factory. Enweghị onye mma na village anyị na-enweghị factory. No matter how little, o nwere ihe ọ na-arụ. Nwere ihe onye agha na-arụ wụti aka ya o nwere ihe ọ na-arụ wụti aka ya arụpụta ihe ọ na-eri kama ọwụrụ ịfama ọ na-ete mmanya ọ na-agba nta e nweriri ihe onye agha na-arụ wụti aka ya handmade ọ na-arụ o ji aba uru mgbe ahụ amaghị taizi afụbeghị m taizi mgbe ahụ enweghị ike ị na-aga n'ụzọ fotagisiba na jitaizi emeghị baisikụ onye enweghị nwanne ibu taizi enweghị onye ga-abara gị bikos onye ọ bụla nwere baisikụ. Onye enweghị baisikụ nwanne moto na-aga na moto na-agbafa bọọsụ ndị na-aga na bọọsụ ndị na-agbafa mana ndị ọbụla na-agafe anụ m ebu baisikụl si be anyị jee ihe ọma si be anyị jee ụmụ ọwa ịhapụ m sef eburu m baisikụl si vileji anyị na-arụcha anụ m eje okwu si be anyị na ihi ala si ihi ala ọlụ were ụkwụ jee ihi ala afọtikwe ịhapụ m ewere m baisikụl ana gogolu gị ka na-akọdị ya. Nwanne obodo ụma na-aṅụ mgbe ahụ ọ ihe anyị chọkwara bikos we are witness nwere ike ụmụazị nkịta ha amaghị na enwere mba n'igbo dị mma. Nwanne enweghị na Ghana City mgbe ahụ siti ịga siti ọ ndị ajụrụ ajụ na Ghana City ihe ụ na-akpọ siti ta mgbe ndị ochie ndị ajụrụ ajụ na Ghana City emegịnị ọ vileji wee ụwa na-amatụ na onde only few pepl bina atanchip ivin ndị bi na abrod na-abụghị that is ndị ebighị village ha biri tanchip ha ebikwe ha na ha kwa agafe asara tanchi bụ ha agafekwa ha asaba, ọkwa Ọnịcha, Ọnịcha, Enugwu, Ọgwụna, dati ara di eri aha ọkwa ya nwụkwa abroad, ndị abroad alo ndị abroad, ndị ọkwa Ọnịcha, ọkwa 20 minutes o 25 minutes to village, ọkwa ya abroad o nwanne ikwu Lagos bụ 90s ka o bidoro. Lagos unu furu ekwu na ekwu na ekwu na 90s ka Lagos this migration to Lagos and Abuja started. This nonsense destroy our land all 90. I say na-eme democracy, democracy. All this democracy, government of the people, okwe ya butere nsogbu na Igbo. E wee si ota, all the whole investment nna nna ha niile mere, si ota mee ya abandon, ọ na-aga na city. Ebe ọkụ na-enwu n'elu onye ọbụla na-agba na-agba hapụsịsie all the whole farm or everything. Mgbe a ndị ahịa ndị a ewu ata mmadụ igu n'isi nwanne ewu ata anyị igu n'isi sọọsọ ihe anụnwa anyị na-eme this Igbo heritage we rescue you and your children nothing else. Ihe osokwa onye anya ka I'm not interested. Anytime ọbụla if you dobere contemplate be your mind with useless information nwanne have a problem. Ịma ha na-eche ịrahụ ụra all those things I chere in the daytime will come in your head before you sleep. Ọ ịnụbeghị ịmaghị na eche ịrahụ ụra nwanne oke ị na-eche echiche ahụ mmadụ kpọọ gị oku na ichefuo that image. Gwazienụ mgbe ọ bụrụ na ị nwere contemplated mgbe ahụ ị na-achọ ịrahụ ụra you are recycling those information recycling them so that it can store very well in your system if you lahuzie. But ị gasị ebe a nọdụ na grupu dị iche iche na-akọ nonsense asị gị na spirit ji wee mee nka nke nwa ji wee mee nka nke nwa ji wee mee nka nwanne at the end of the day you will run. At the end of the day were run ị gaghị abụ enu ị gaghị anụ anụ bikos ihe a na-agwa ha wụ sistem ọhụụ sistematic education. A na-asị gị spirit mee nka spiritual education spirit mind this mind that mind gịnị ka a na-mind so nwanne nwa bekee nọ sins china nọ sins all of a sudden ndị afrika marazie mind mara iwe awakening marazie nonsense nonsensical nonsense. This mind gịnị ka mind bụ n'olu bekee ka m na jugodi ha jugodi this people what is mind in English nafọzikwa n'igbo. Draw her what is mind in English. Draw her what is awakening in English. Awakening can help in English. Draw her what is knowledge in English and what is spirit in English. In English language. Nwanne, here, anyị na-deal with systematic Igbo education based on cultural ideology based on culture the philosophy of life anyị na-edeal with the concrete something so that you will hold on something ọ bụghị anyị na-akọrọ gbago ebe akọrọ gbago ebe akọrọ gbago ebe asị spirit asị ha spirit asị ha mind asị ha mind asị ha awake asị ha awake asị ha ọlahụ ụlọ asị ya ọlahụ ụlọ asị ya ụrụ ihe anyị na-ekwubake anyị na-ekwu based on ọdịnala Igbo. Anyị na-ekwu based on omenala Igbo. Anyị na-ekwu based on ntọala Igbo. What based on ihe anyị na-eme we give life to those dead words. All those dead words unu afọ ntọala nwụrụ anwụ we give birth to it, give life to it. Ihe unu afọ ọdịnala nwụrụ anwụ we give life to it. Ihe unu afọ omenala nwụrụ anwụ we give life to it. So ndụ ka anyị na-enye n'ihe ndụ and we give ndụ to it. Simple because these things are there. Ọwụ abịa ya na-akọrọ gị spirit asị gị spirit asị gị a na-ekwu otoro gị bible nonsense. Kedu ụdị rọrụ ichebe dat enweghị ebe eji eje. If you like you be in 100 million group you are wasting your time. Nwa bekee don't do like that. Nwa bekee a mason can be a mason for life go and ask. Mason remains mason for life. Illuminati remains Illuminati for life. Templar remains a Templar for life. Because omana once you combine those informations your mind begin to get problem. That is why in university they tell you to choose a course. Because omana if you choose more than one course at the end of the day ndị Igbo sị anaghị achịrị aka isi aga n'ọnụ the same time. No. Anaghị achịrị aka isi aga n'ọnụ ofu oge. Ọ naghị eme. Once you combine the informations, nwanne, you have a problem. You have what we call unstable mind. Jonjoloko. Nna m ose jonjoloko atụrụ nwa agbọghọ bịa na-ewe nne ya iwe. A na-atụ gị jonjoloko, 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 ihe gara atụ gị. So ọ kara gị mma na iji n'oge. Nwanne, anyị egwuo na mmiri ugwu, gwuo mmiri nta. Ihe anyị na-awụ out of experience because anyị chọọ ka ụdị ihe a mee gị. Ọkwa n'ịfụnanya anyị fụrụ ndụ anyị. Enweghị ihe anyị na-agaghị eme nwa because anyị ji information we can do them. All these things anyị ga-eme, ọ bụrụ ego. Anyị ga-eme nwa. Both in West, both in Africa, we can be richer than rich. We can be richer than rich based on what we have. We can be richer than rich. Ana m agwa na eziokwu, both ana m ekwu ya ịchọ go and ask nwanne, we can be richer than rich based on what we have. But to the pains of our people, because I got their emotions. All the emotion, but the problem, we understand the emotion of our people. That is why we sacrifice our time, everything. You make sure now our people, ndụ ha na-ebi, then come out from it. It's as simple as that. It's as simple as that. All ihe anyị na-eme here, ọ bụrụ ihe ọzọ. Onwoke mposa anyị pụtara ebe atụrụ nya ihe because of that. Mgbe anyị nara ụlọ ntị onye asịrị nya anyị na-akwụrụ anyị ụgwọ ọlaị na anyị ji ekwu okwu nyere anyị ọnụ nwagotere mmiri nna m mmiri ejụrụ oyi ọnụ nwetere mmiri onwe nyere m egogoro mmiri mba ka ngwọ mmiri gbaa ụmụji ego ngori so ụmụ ibe aga m eje ka m mpụ ausaid legharịa anya ọkwa mmadụ ka mbụ na mgbara anya m krismas onye ọbụla if you are with us we are with you forever and ever that is how we do our thing you know they are with us we can never break apart because we are bond we deal with the element we work like cells in a human body we bond with those people who are ready to bond with us and we separate with people who are who want to separate with us. We work as chemical. So, above now, I may understand the chemical reactions. We follow the steps of this chemical reaction. One, we don't give a fuck. We don't give a fuck. We only want better and the best for our people who believe. The believe ones, they believe, Bruno. Those ones who believe that Amadioha is the judge and we judge and we ever judge. And Amadioha is the knowledge, and we be and we ever be. All those people ka ị chọrọ n'ihe anyị na-eme. Ọhụ ndị ọchọ ngalogo, as long as you are with us, we will be with you forever and ever. If we suffer with you in the time of rain and when the sunshine come, we bear the fruit of your work. It's as simple as that. Nwanne, anyị anaghị ekpuchi afọ ime aka ebe. Anyị anaghị ekpuchi afọ ime aka hie ndozi ọdịnala ya anaghị eme mmadụ ihe ọjọọ and we can never ever because I believe in justice nwanne igbo ama ụkwụ nwanne njide ga-agbawa nga m ịghọtago onwe ihe m mere gị ime m ihe ọjọọ nwanne ga ajụ wes if I catch you nwanne nta ntị gị nwere ntị gị taa ya n'oyi anaghị kpọm eme mmadụ ihe ọjọọ I can never try I never even think of ihe ọjọọ with you but nwanne arụkwere m nso cover am nonsense I don't like it anaghị m alike ime mmadụ ihe ọjọọ so anaghị m alike ebe a na-emegide mmadụ all this time mmadụ na sacrifice all because of na alike moto esi emegide ndị baa I don't like it and I gaghị amabasị bara gasị deceive very because of condition ga adịghị mma ntibere gasị why nwanne ama m ihe mmemme ngwa gị na ọ na-apanye m ego nri ego na gbafuo I know what to tell you ka ọ na-atọ gị ụtọ na-atọ gị sweet sweet nwanne ama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma ama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma mama m ọrụ anụ ọfụma ọfụma I can do ọrụ anụ gbuo gwogwo ọfụma ọfụma ama m anya ọrụ anụ but nwanne that is not the solution or fake because it's your memory do this in memory of me is festival is feast ọrụ anụ will feast do this in memory of me ịchụ aja is nothing but memory ịchụ aja means memory simple so anything ọbụla sacrifice ma goat ma nkịta ma oke ma ọchịcha is about keeping memory to keep information. So mgbe ọ bụla nta egiri ya serious, ana m edisivu gị. Onwe ọcha na-amaghị na Jizọs Kraịst anwụ n'elu obe. Ị na-achịgwa na Trump amaghị na Jizọs Kraịst anwụ n'elu obe. Ị na-achịgwa m. Are you telling me that Trump amaghị na Jizọs anwụ n'elu obe? But Trump na-ebu Jizọs n'isi. Ndị ụka ndị nkịtị na Naịjirịa ga-asịkwa na hey, if Trump can tell Jizọs, who am I to say no? Ndị Afrịka will say like that. If Trump can tell Jizọs, who will say no? Yes, na? So ị na-achịgwa na Trump amaghị nke eziokwu. My brothers and sisters. Nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi na n'ihi mmadụ niile ka e wee gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Do this in memory of me. That is to show you this is all about memory. It's all about memory to keep information. O nweghị mgbe nsogbu na-emene. I've never said that. Nwee mgbe ntị ga-egbu na ọgụ egbu na-ewu. But ihe ahụ ị na-akọ ụrụ ya. Ihe anyị na-emere data na memory to keep the memory going, to keep the information going. Simple as that. Nwee mgbe eji ama igbusi ya ọkụ anụ ihe isi dị n'ụda asịkọ. Because ọkụkọ wee ọkụ nkọ, there is no light. Ka ihe ga-eji aga. Ebe na-enweghị ọkụ, ịma na compass ka ị ga-use. If absence of light, you can only use compass, knowledge. Absence of light, use knowledge. So ọkụkọ bụ na ọkụ ụkọrọ, there is no light. Use. Igbu ewu bụ your character. That is because of na the life descend. Now you have to go up. Turn ọ dị ewu na if una ewu nwere isi triangle ya kpọdoro isi naanị. Then turn the triangle upside down, upside up. Turn the triangle, turn ọ isi ewu ahụ were mpie debe naanị. If una thing we go up or what pyramid. Tọn ọ dị isi ewu ọghọ piramid onye ka na-asị gị gbuo dewu bikọs ihe na-enye gị nsogbu bụ na yọ spirit kpọdoro isi na isi na iji isi eje ije iji isi eje ije onye ka a na-ekwu na tọn ọ isi gị ahụ iji eje ije kpọdo ihe na-enu ịdena ịpụ ndụ ọ ihe a na-asị gị abalụta ewu osiite osiite ahụ a na-agwa gị ịhụ osiite ọ nwere ụkwụ na-atọ mind body and soul ịfụghị ya dị ịfụghị ikwe na aka ọdụ ikwe na aka ọdụ ịfụghị ikwe na aka ọdụ e ji agwa ịba efụghị ya dị kedu ihe na-achọ anyị egbu egwu anyị egbu ọkụ ịwụrụ nwa sịrị ị gaa na mmiri si na ihe a na na nwere ihe ị ga na nwere ihe ọ na-eme na-abịko na adịzi na-akụ ụdị akụkọ ahụ biko nke anyị were ndị stenas cultural festivals period ịchọ igbu 100 igbuo echi igbu 20 igbuo mana mara amara na ihe ahụ just festival feast is a feast this is a feast nwere kwe moto ịzi na ihe na-esiri gị ike n'ịma ihe na-eme gị eji ịgba afọ ruo na nke dịbịa ọsị gwere ọkụkọ were ewu were nkaja tee na mmiri na emesịa ihe na-eme gị ana nwanne ị ga-abịa hie sị m na ndị erie gị white ị ga-abịa kpọọ m na foonu sị m nwanne ejego m na nke dibịa 20 agwa m desent na emechago m ihe mbe gara ebe iwetemi traicha ya don wori mesịa ya ọnwụ na ị naghị eme ebe zon festivals ị naghị eme aba the feast na ị na-eme na ọkụ iwee ka ihe na-eme gị kwụsị ịbago mmiri moto ndị ochi ezigbo moto ndị ori ka ị bara nwanne o nwere ihe a na-akpọ ego oke ọchịcha ụba ọcha ụba ndị dibịa wụ ọcha ụba ndị dibịa wụ ọcha ụba bikos n'onu igbo dibịa wụ alkemist discoverer ndị na-ediscover meteorologist ka ọ ga na-akpọ ha gịnị ndị a na-eme weather forecast ịghọtago projectors those people who can ndị nwere ike ikwu ihe ga-eme na future ndị ga-agwa anyị political strategy anyị ga-eme scientific strategy discovery ịghọtago ọwụ ndị ndị a kwesịrị ị na-emere anyị ọ bụghị ụjọ ọsụ isi mmadụ gaa na mmiri mee nka na tia 120 na 30 naira 200 na 1000 naira nonsense bikos the name dia udi which is the master abia which is levite mgbe ọ bụla ịfụrụ bia bia means levite ọbịa abịa levite onwe ebe a na-akpọ amaọbịa amaọbịa levite so ọwụ na this levite the only thing that can they can give us as masters bụ ị na-eyi anyị egwu with nkarịarịa ị na-eyi anyị egwu with ọgwụ na ọwụ this thing ka a ga-enye anyị nwanne ledi mpa can live the land ọwụ na the only thing ndị a nwere ike inye anyị asị masters master of future na future anyị ga-adị n'aka this people mana ha work like that. They must prove ndị china did the same thing. China come together, ndị dibia ndị china come together to develop medicine for their own children to cure sickness. Indians do the same thing. Today I na gana China and India to buy medicine and to treat ourselves. Shame on us. Ihere mgbe gbuo anyị ka ọ dịba na ụmụ ibe.